baby girl, oh yeah, Denzel. That's a new bubble with the back of the first day. 80 man too, let any man detect. You the beauty princess with a tight fat ass. Jeez, girl, I'm not ashamed. And I wanna make you mine, baby, till my last day. Cause if you're brightness, I'm not a fancy princess. And I wanna stay with you, baby, till my last day. Hey, Johnny K. Chill, Johnny K. Chill. So my inga, yeah, it gets me booty. Cause it's Johnny K. Chill, go to Lenny K. Chill. So my inga, yeah, it gets me booty. Bakulu, I'm sorry, no one need money. But Clement don't back call you, she's my one and only. Bakulu, I'm sorry, please wait my body. But Clement said I call you, she's my one and only. Hey.
Yanga, sinabuya sibone nefuti. Yanga, tano lwethu ngangahlali ngavuti. Yanga, banomona ngadaphele shiki. Ikhono hlala ndikuthanda ngawanonga zinci. Yanga, yanga, sinabuya sibone nefuti. Yanga, tano lwethu ngangahlali ngavuti. Yanga, banomona ngadaphele shiki. Ikhono hlala ndikuthanda ngawanonga zinci. Yanga,
yanga, ubungo wam napakade. Khozo lam uthando lunzulu lodlula ulwandle. Yanga, ndingakuvuleli intliziyo kuze ukwazi ubone ngaphakathi le nto ndiyo.
Yanga, minqondo yam biye yakho, ndikunike yam intliziyo nawunike yakho. Yanga, into yam biye yakho, sohlukaniswe kukufa baby sibe kinqawe. Yeva, in my dreams you are always there. Me and you against the world, you know I'm your only fan. Jonga, ndizovuma basibhebhethe bafuna ungena phakathi kwethu mabamelele. Bathundlisa ihabi yaphi nonikalelene. Bayakhona xa siphila masibaphoxeke.
Yanga, sinabuya sibone nefuti. Yanga, thando lwethu ngangahlali ngavuti. Yanga, banomona ngadaphele shiki. Ikhono hlala ndikuthanda ngawanonga zinci. Yanga, yanga, sinabuya sibone nefuti. Yanga, thando lwethu ngangahlali ngavuti. Yanga, banomona ngadaphele shiki. Ikhono hlala ndikuthanda ngawanonga zinci. Yanga,
yanga, Thixo mandigcinele umama. Funa yabe khona nomntana xa ndimtshata. Thixo, cela uzigcinele umntana. She's my only one, so what can I call her? Now my money is saying thanks God. What can I say to make this better? Utanda lo amna elelo miezo, atamba efa elelo miezo. Akasahlali kokwabo, akasahlali kokwabo uhlele lenqondweni yami. Ngokusesiqedi iminyaka next year nisazomtshata. Beautiful princess ngowami, somnika long uthando lwami. She's my only one umama ekhaya, she's my only one futhi nizomtshata. Uba nobeyazi ukuthi nizofumana indume enhle. Umaqondana azange nayiqomi indume enhle. Wena ungowam oyisithandwa zami.
Yanga, sinabuya sibone nefuthi. Yanga, thando lwethu ngangahlali ngavuthi. Yanga, banomona ngadaphele shiki. Ikhono hlala ndikuthanda ngawanonga zinci. Yanga, yanga, sinabuya sibone nefuthi. Yanga, thando lwethu ngangahlali ngavuthi. Yanga, banomona ngadaphele shiki. Ikhono hlala ndikuthanda ngawanonga zinci. Yanga, yanga.